checho nange nchera bideko kubange kibonya bonyo bulamu bwange mpulira kwagala mame kisagambi zazo buto kucha tera nezibya mpulira kwagala kupasimanyi kwe kivaye mukwano wankola ki banja balumizibwa baleke balumwe ate banadawa mpulicha nemba tulira nze nemba mumaka ate balimpitawa tata nkoze nyo simanyi kwe kiva mpulira bwe nkudagira ndali wange kimuli kyange akasana kabereberye omulenzi wange kimuli kyange akasana kabereberye samu jali kola ntya kulwange kangume atenze na dawa wabule kintu kyenda byenze tusoka kulwabo boyina banja bampalaniro omulenzi wange naye mama nesirika balabanga kibaluma kinene naye atenze singa banjinya bagala samu era nanga bangeya wadenga simutu wansimbi naye mpulira mwagala kati twafuka bamamba buli omu mama wanaiye baleke balumwe bambi kimuli kyange akasana kabereberye omulenzi wange kimuli kyange akasana kabereberye samu jali kyanga kugwe kundabanga tetutudde wamu abanja batukulisa ngera ddala kyekyo nange nkyerabiraku bulabo bututonderwa nabo nga kwendabanga bingi bitubulirwa nga batukutira fena tukumagane mu bulungi ne mu bubi oba nawo njagala bambi kiki ekikwekomomya kiki ekiryawukanya obulamu bwange okumpi n'obubwo oba nawo njagala taata kiki ekikwekomomya kiki ekiryawukanya obulamu bwaffe kate nkubuzeemu byona bisaba busabwa naffe tusabe nnyo bambi naffe tuzaale yakaana bambi kayite ku maama erudda kayite ku taata ekirabo kyaffe bambi samu wange
nange kyagala nnyo okufuna ku maka naye nnyaba ebizibu byebingi kansabe katonda mpe nga nange bwe mpagasa byonna ebyo katonda yayamba kale ekibeera kitya nkweyingidde mu maka ng'erinnya limpitibwa lya mwami beeba ekintu kye ndabye towankawankanga ekyo kyokibeera kibi ttaabu oyina kulinda nnyo ate okumiikiriza okutuusa we ndifunira ensimbi wabula mwana muwala teweeraliikirira oyinza okulowooza tinnimbye lese kubi akawuna kawolere taata omundabira nnyo ngenze but keep our love secretly kulaba bwebuulira bangi
kuluma
maama era nange ekyerabiddeko kyekyo kyokanze nange nkabira mutonga gwe maama eri aba batalina baluma